Yeah. Sene de tuku tuli anataka tuku wana kriya juu time na get real ndo napata the real deal. Kama fundi na bima twice na kata once that's simple. Majalibu kunibepo fara nikakuwa mzito dhanu pepo. Na jo bag mazizi dayu negedo atakana ni dipo. Katu kwanja na usishike preta tisu na die chapo. Neza jidada bondi kamba mesa tuapata in tripo. Mini prophet from my future niko present na shati ya pabu. Uliranjaje na bill and beef na mimi mga shambulia na chip. Niko sa stamina story fupi nikandika story refu na hapo. Chungo kidded sniper sungoja ataku miss na opo. February sipo March goja April me have a rip. Aliye juu mfuate huko waenga wa shadows my people. Kuna msi atakutuwa kwa ngori cheki kio wako tu hapo. Senede tukutulia nataka tukuwa na clear. Juta na get real ndo napata the real deal. Senede tukutulia nataka tukuwa na clear. Juta na get real ndo napata the real. Then miss a spirit, I'm gonna feel sexy all in our room. Then I miss a matisse, I'm gonna get up, put on a uniform. Come on, me galeta, one galeta, fine whiskey tam. Kwa kada na get lucky ataka nimetoka kwa jam. Ito meno ni ice tip and a surface ndo kuna game. Meseme na get dress kube ni blazer tu wakienda farm. Kwa generous ni fiti bado ukecha ndo utaisha charm. Na get real juna ndikuwa na wale watia jikuwa team. Len mezo ya savages kine jaribu na sikia kucheka. Tima suti wano and mami sauti su kuropia kuweka. Kiyo ndo kitu mini mekosa but bado wao wanatoka. Mindo umepea majo juu wakini dea wanachoka. Senede tukutulia nataka tukuona clear. Juta na get real ndo napata the real deal. Senede tukutulia nataka tukuona clear. Juta na get real ndo napata the real deal. Hata niwe ready kulose bado na win kila move na ruka. Walisema mini mbaya nasumbua kushinda CBC wanawaka. Mejikata nikambu ya tesa indo naanza takuaribu shoka. Siku zote zine nikalia same sato na Friday ni mula na saka. Tanyamaza dhani kuchoche nimecheki nerangu wanapaka. Kauko within karada usishituke sichezi poka. Kibili tu hata ni judge soni nikeleza nimechoka. But bando da songa diri juu Mungu ndo ananishika. Sine dai tu kutulia nataka tu kuona clear. Juta na get real ndo napata the real deal. Senede tukutulia nataka tukuona clear. Juta na get real ndo napata the real deal.
Thank you.